Class 257. The Bantu boy, gonna drive you like magic. Mix the
color. You want your money, bamba. Make you wanna win a sound is onga. Paka na geoka simba. Napenda jinsi unavyotoa kunyonga. Usijoka shoboka na wengine wasani. Nisha data kwako. Mana mimi nakupenda paka wengine sioni. Girl, hiyo shepu yako. Ayo matundo Mungu alikupa ganda na nifanya nishinde kuwaza ta kesho. Mpaka na mimi nasi umeniroga. Nafasi ulio nayo moyoni ni special. Usiniulize loka abawa monio. Sema chote kile unachotaka. If you miss me, baby, take the radio. Weka wimbo wangu na utaka. Usiniulize loka abawa monio. Sema chote kile unachotaka. If you miss me, baby, take the radio. Weka wimbo wangu na utaka. Taka.
Drive you like I drive my car, girl. Ooh, yeah, taking care of you. Don't you worry, I'm gonna treat you good, girl. Ooh, yeah. Like a car, like a car, like a car, my Gario. Like a car, like a car, like a car, like a car, my Gario. Like a car, like a car, like a car, like a car.
Usije ukanipa stress, ukanifanya nishinde kuandika verse. Like a car, oh baby motoka. Wacha punguze vitesi, nisije gonganika nikaleta case. Like a car, baby drive you motoka. Yes I'm your driver. Wacha nikupeleke pale pote na papenda mi.
No padang si Jehovah.
Kwa utamu gari unanifanya mwenza konili. I gonna love you forever. Ikiwezekana takufadhali nisikwe mina wewe.
For sure you are my lover.
Michepo kwa kapuni nataka nisikwe mina wewe.
Usinulize lupa abawa monio. Sema chote kile unachotaka. If you miss me, baby, take the radio. Weka wimbo wangu na utaka. Usinulize lupa abawa monio. Sema chote kile unachotaka. If you miss me, baby, take the radio. Weka wimbo wangu na utaka.
Drive you like I drive my car, girl. Yeah. Ooh, yeah. Ooh, yeah. Taking care of you. Don't you worry, I'm gonna treat you good, girl. Yeah. Like a car, like a car,
like a car,
my Gario. Like a car,
like a car, like a car,
my Gario. Like a car,
like a car,
like a car,
like a car.
I'm gonna drive you like a Ferrari. Most tukipiga story. Baby girl, don't you worry. Kwa wengine sina habari. Gonna drive you like a Ferrari. Most tukipiga story. Baby girl, don't you worry. Kwa wengine sina habari.